nawe kodwa yangihlukumeza.
How nae mungabut angathi lencheka wena ona jale kya itso ngikupa unswarele ngikupa unswarele ngikupa unswarele diga.
Shano, haji fita doctor doctor era tole bana 25 years mwana antsa mbitsa papa ena ke na emela la ka ba tya urata ho she mo ke fihla ke fetile setheisa ke bo hloko bane bo thabisa ndiga tsaka ba lakaletse batho ba heno batse ba bathotse ba yentse siphiki taba ena na kwena kwa fela ntse ke fitla ba sena ke shebuwa ka moratse ba ba rastatla sena ne ke celebrate ke re tshutse first born hona le mohlang ke tswa phamstsa letsoho ho sana taba kana thola meyo.